Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Muradukurikira kandi kuri Facebook kuri adresse yacu radio yacu no kuri site yacu waeshatu radio yacu voa.com. Mushobora kandi no kutugezaho ibitekerezo mukoresheje adresse yacu ya email ariyo radio yacu @gmail.com. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabasuhuje mwese mbahikaze mu kiganiro muri sanga kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga nkuko mubyumvise muri ako kananga gateguza. Abakunzi b'ikiganiro muri sanga rero nongeye kuba suhuza. Uyu munsi twabatumiriye rwiyemeza mirimo w'umunyarwanda ukorera hano muri Amerika, afite ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Rwanda Coffee Bean LLC gicuruza ikawa y'u Rwanda muri Amerika. Icyo kigo gisubiza 50% by'inyungu yacyo mu bahinzi b'ikawa mu Rwanda. Uyu mushinga rwiyemeza mirimo tugiye kuganira yawutangiye ate, afite migambi iki ku buhinzi bw'ikawa mu karere by'umwihariko mu Rwanda, umushinga se umariye iki abahinzi bakorana nawe. Ibintu byo tugiye kuganira na Bwana Mike mwene data uri ku murongo wa telefone. Bwana Mike mwene data, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze Mutagoma.
Reka rero dutangire utubwira iki kigo cya washinze cyitwa Rwanda Bean LLC, sanku tubwira gikora iki.
Iki kigo muri make yanashinze cyatangiye muri 2012 ubwo igitekerezo cyaje. Iki kigo icyo gikora, tuzana ikawa, dukorana n'abahinzi n'abantu ba producing ikawa mu Rwanda, dufatanyije n'abahinzi, hanyuma ikawa tukayizana hano tukayitegura, tukayipakejinga, hanyuma tukayitanga ku isoko, tuyigurisha ku bandi bacuruzi nabo bakeneye kuyidandaza, ariko tukagira na coffee shop zacu eshatu hano zaho naho ducururiza iyo kawa. Hanyuma muri rusange intego yacyo ni ukugerageza gufasha kwagura isoko ry'ikawa y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga.
Ikawa y'u Rwanda gucuruzwa muri Amerika icuruzwa no mu Nyarwanda, twari dusanzwe tubizi ko n'ubundi ikawa ihingwa mu Rwanda icuruzwa mu bihugu byo hanze, ariko se wowe nka rwiyemeza mirimo w'umunyarwanda byakujemo bite? Niki kintu cyabaye imbarutso yo kugira ngo utekereze guhimba icyo kigo?
Urumva nza hano muri Amerika, nari nsanzwe nakuze twiga mu mashuri abanza cyangwa yisumbuye cyangwa muri kaminuza, twumva mu makuru ko ikawa ari kimwe mu gihingwa gifite impact nini igihugu cyohereza mu mahanga. ngeza hangaha urumva najaga ntago nanyoge kawa ariko hano nkuko bizi ubivuze kawa ni kinyobwa kinywebwa ku rwego rwo hejuru najaga yo kushaka guhura n'abantu cyangwa se uko nabaga nkeneye gukora indi mirimo y'ishuri ariko ntashaka kujya ku ishuri najyaga muri izo za coffee shop cyangwa se rimwe na rimwe abantu abantu benshi iyo bagusaba ko muhura bagusaba ko akenshi mu gihe cy'umunsi bagusaba ko muhurira mu ma coffee shop kuyumva rero nkajyayo noneho bambaza ngo nangwe kubera ntanywa ikawa akenshi nkasaba icyayi ibyayi bya hano rimwe na rimwe ntago nabishoboraga ubwo zikarangira nshaka ikawa ubwo kubera ko nzi ko ikawa y'u Rwanda nyine ari imwe nakuze bavuga ngo ni imwe mwe kawa nziza ku isi which is oya kandi koko nibyo ubwo nkababaza se mufite ikawa y'u Rwanda anda nkubwije ukuri ahenshi nabazaga wasangaga batanazi u Rwanda batanazi ko wenda tunagira ni ikawa so naho ngaho muri rusange natangiraga kwibaza so kubera iki se ko nzi ko ikawa y'u Rwanda ari nziza kandi ari igihingwa du supplyinga ku rwego rwo hejuru kubera iki hano kidahari ubwo naho ngaho muri makeya igitekerezo cyaturutse ni gute na ni iki nakora kugira ngo nanjye nshobore wenda kumenyekanisha icyo gihingwa naho byaturutse nta n'ahandi
ibyo bifitanye isano n'izina wahisemo guha ikigo cyawe rya Rwanda Bean
yego nashoboraga guhitamo irindi zina nashoboraga guhitamo Mike Coffee nashoboraga guhitamo Arabica Coffee nashoboraga guhitamo hari amazina menshi ariko intumbero yanjye yari yo kuvuga ngo ubwo dufite ikawa kandi akaba ari ikawa nziza kandi aho ngiye bakaba batayibaza ni igiti nakora kugira ngo nshobore kumenyekanisha nanjye ngira uruhare rwanjye mu kumenyekanisha iyo kawa naho no kumenyekanisha igihugu muri rusange naho ngaho izina narikomoje
ku muntu w'umuhinzi cyangwa se umuturage usanzwe mu Rwanda uwumva ko umuntu w'umunyarwanda yize muri Amerika akabona nkuko nguko bitubwiye ikaba y'u Rwanda idahari akagira igitekerezo kikavamo ikigo kimaze kugera nko ku rwego nk'urwo icyawe kiriho yakwibaza ariko ibi bintu arabivuga nk'ibyoroshye ariko igomba kuba ari inzira ikomeye
urumva nk'umwimukira kandi ushaka gukora ibintu ku rwego ruhambaye ku rwego rwo he numvaga ko nimbikora ku rwego rwo hasi just mu buryo bwo kuvuga ngo nafunguye agakofi kofi fitampa bitari bumpe urubuga rwo gushobora kumenyekanisha ikawa ubwo rero niyo mpamvu nakubwiye ngo mu by'ukuri natangiye muri 2012 2013 itangira ariko ibikorwa byanjye nibura byatangiye gutangira kumenyekana nko muri 2015 gutyo nibwo natangiye gutangira ubwo urumva iyo myaka nk'ingahe ishize nari mfite ikawa ariko ngo ku rwego rwo hasi ngerageza gushaka isoko ngerageza kwiga icyo bifata kugira ngo ushobore kubaka kampani hano ngerageza kwiga ibisabwa ngerageza gushakisha ibyangombwa muri make ya nuko nguko natangiye nuko nguko natangiye bintwa n'urugendo rurerure urumva nta mafaranga ugomba gushakisha ubundi buryo wishakamo icyo gisubizo numvaga mfite intego yo gushaka kubikora ni makeya ndwara urugendo rurerure ariko uyu munsi ndishimira aho bigeze n'aho tugana
ye mu kanya gato turaza kugaruka kuri icyo kibazo cy'aho bigeze n'aho bigana ariko umuntu ufite ikofi irimo utujana dukeya tw'amadolari cyangwa se irimo ikarita zimwe za debit cyangwa credit ukugira gutya gatangiza ikigo gikora nk'ibyo ikigo cya ukora amafaranga wayakuye waragujije warusanzwe ufite amagugu wibitseho byari bimeze bite
na magugu ntayo naje hano nkirangiza universite urumva nawe nta nakandi kazi urebye nari narashatse ngo mbike ngo nakoze narizigamiye nakoresheje ubundi buryo hari uburyo bwinshi urumva nigaga navuye mu Rwanda ndangije amashuri ya universite ngeze ahangaha niga ibindi bintu icyo bita business hanyuma mu cyiciro cya gatatu hanyuma muri ubwo buryo haba harimo uburyo bwinshi wiga uburyo bagusobanurira ibintu ukagenda ugerageza no gusoma ese aba bandi bo batangiye gute babikoze gute kuko iyo ukuri igiye gutekereza izi kampani zindi nini zagiye zitangira ni gake zatangira umuntu akubwira ngo ngo uyu muntu ngo yari afite ngo za miliyoni ngo hanyuma ngo aragenda ngo ahita atangira ngo Starbucks cyangwa se Facebook cyangwa se Google cyangwa se za WhatsApp usanga izi mbuga nyinshi zose cyangwa izi kampani nyinshi ku ruhando mpuzamahanga ziri miliki biliyoni zaragiye zitangirwa rimwe na rimwe n'abanyeshuri bari mu mashuri rimwe na rimwe bari mu magaraje y'iwabo mu babyeyi babo so nanjye nayitangiye muri apartment yanjye aho nabaga nkiri mu ishuri umushinga ngutangira nifashisha abaprofeseri banyigishaga ayo masomo noneho bakagenda bamfasha kugenda nkukorera amelioration kugira ngo ube umushinga uhamye urumva ubwo icyo nashoboraga gukora nuko bimwe muri ibyo bintu binsaba gukoresha aba expertise nakagombye kuba nishyura thousands and thousands of dollars nabaga ndimo ndakoresha abantu bahembe abo bari munyine bahemberwa kunyigisha so iyo nabageragaho kubabaza ibibazo cyangwa kiki abaprofese abantu babigishura biza kubaba interested mu bintu nk'ibyo nuko nguko natangiye mu buryo bwo gutangira atangiranye n'igiciro n'igishoro cyo hejuru ubundi nkomereza aho nari ntuye ntangira mahakoresha nka storage yanjye ububiko bwizo nari ntangiye kujya nzana hanyuma mbonye ibintu bisa nkaho koko ntangiye kugenda mbona abakiriya njya gukora ibyo bita uko nabyita mu Kinyarwanda gushaka igishoro ariko mu bundi buryo it's raised funds through equities and stuff like that mu buryo bwo gushakisha amafaranga ariko uyashaka hari ibintu hano mu Cyongereza bita ngo to raise seed capital through friends and families no kunguko like kajubira ndi gukora igitekerezo gutya na gutya na gutya ariko nta mafaranga mfite so yakumva ari interested cyangwa se yakumva ko hari ibintu bi making a sense umwe akakwemerera kuyaguha nk'inguzanyo undi ntakwemerera nuko nguko nagenda
wagurishije igitekerezo mu by'ukuri
nuko urebye nuko ariko sinagurishije igitekerezo kuko igitekerezo cyari cyanjye ahubwo urumva bo sinzi uburyo nabisobanura
wasobanuraga igitekerezo cyawe n'intego ufite noneho abumva bifite ireme bakavuga bati uyu muntu reka tumushyigikire turebe ko yazagera ku ntego y'icyo atekereza kuzakora
yes nuko nguko nabigenzaga hari n'ubundi buryo hari ayandi ma platform abahanga urayazi nka yitwa ngo Shark Tank cyangwa se izindi platform zenda kumera nkazo ziba ziri kuri level ya rokoze hari ibyo bita angel investment firms in the Rabimese Gucho. So I went through that type of process. Kaze ukabereka ni mumpa amafaranga, I will work muri ubu buryo, hanyuma nzaba ritaningira muri ubu buryo cyangwa se bamwe aho kugira ngo njye kuri banke kuko uziko urumva nari nkiri ntabwo nari mfite background ishuma ituma njya muri banke nkababwira ngo mumpereze $100,000 by'amadolari cyangwa se $200,000 ngo babimpe. Urumva nagenda wajya ujya ku muntu ukamwereka ukamubwira uti ndi business plan yanjye nda making amafaranga gutya, hanyuma nzunguka gutya, nzajya ngenda nkwishyura gutya gutya na gutya. Yabona imibare yawe making a sense akumvikana akaguha amafaranga, hanyuma ugakomeza ugakora umushinga.
Ye mukanya gatoya turagaruka kuko ikigo cyawe gihagaze ubu ngubu nkuko twa tubivuza, ariko iki kiganiro ntabwo ari cyanjye nawe gusa, buriya haba hari n'abakunzi b'ijwi rya Amerika baduteze amatwi baba bashaka kugira icyo babaza. Ku murongo wa telefone dufite abantu batatu, hari David, hari Okelo, hari na Oscar. Ndabasaba kwihangana abagume ku murongo, tugiye guhera kuri David. Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ndishimye cyane kuvugana nawe. Ni Jeffrey Mutagomanyira ngo.
Niwe hanyuma mutumirwa wacu ni Mike mwene data nkuko mwabibonye kuri Facebook. Urahagana he David?
Ndi muri Tarinyota Jeffrey, ni Nyamirambo hari ya.
Nyamirambo bimeze bite?
Nyamirambo bimeze neza cyane.
Ye, nuko rero igitekerezo ikibazo ushaka kugeza ku mutumirwa.
Mfite wenda ni biravanze byombi ariko ndabigira bigufi cyane. Uri kubona ukuntu nka mwene data nyine yakoze iyo proje yo gucuruza ikawa muri Amerika, sibyo? Ariko ikintu gihe nshaka kumenya kumubaza n'umutumirwa, nashaka kumubaza ni gute umutumye w'inyamasheke uhinga ikawa, umuturage w'imaraba uhinga ikawa urimo kumva ijwi rya Amerika muri aka kanya, ni gute azabenefitinga n'iyo coffee shop ya mwene data uri muri Amerika? Kuko hari igihe usanga abantu bakora proje nk'izo ngizo rimwe na rimwe twagiye tumuvura kunguka bonyine, ariko ku buryo bitagira impact ifatika kuri wa muturage, bigatuma n'ubuhinzi bw'ikawa n'ibijyanye nayo bisa nk'aho bitagenda neza. Abo hejuru bakazamuka, abo hasi ntihagire ikigenda. Umuntu urimo kumva ikiganiro ahinga ikawa nyine bidataramwizeza iki, ku buryo n'abazagira ikintu yumva yuko azamutseho. Icya kabiri namubazaga ni gute ikawa y'u Rwanda barushanwa bate, ni gute ndege ihanganye ku isoko n'andi makawa nka muri Brazil n'ibindi bihugu byeze ikawa ikomeye tuzi ku isi, abona abakiriya bayitabira gute pa raporo izo kawa zituruka ahandi? Adusobanurire niki kiza n'abantu cyane bashima ikawa y'u Rwanda bakavuga bati nta yindi kawa twakwifuza kabisa aho muri Amerika? Nuba nibyo navuga gusa.
Urakoze cyane David. Reka mwene data afate ijambo agusubize mbere yuko duha ijambo Kero na Oscar. Reka ndeke mwene data agusubize Mike. David ati umuturage yunguka iki inyungu ntuzitwarira wenyine? Akongera ati ikawa y'u Rwanda ihagaze ite ku ruhando rw'amasoko y'ikawa ku rwego mpuzamahanga?
David mbanze kugusuhuza. Urumva ntabwo igitekerezo cyanjye kigeze kiza nshaka ngamirije inyungu, kuko iyo kiza ngamirije inyungu na biriya nkubwira byo kuzajya ntanga 50% back mu baturage ntabwo nari kubivuga. Nari kuvuga gusa ko nshaka gucuruza ikawa. So mbere na mbere reka mbanze nkibwire, njyewe nkunda community, nkunda gukorana n'abantu ba baciriritse. So abahinzi bamwe nzi uburyo nzi igihingwa cy'ikawa, uburyo abahinzi bacyo bakora cyane kugira ngo ikawa iboneke. Nibyo nashakaga ngiye gucari kuza kuri iri soko mpuzamahanga, kuko uko nabonaga izindi kampani ziraza zikagura, abenshi babagura batazi ubwo buzima abo bahinzi babayemo, njye nabubayemo mbere y'uko zahanabonye uko babukora n'ubu ndaza buri gihe kugira ngo nshobore kubona uko bakora cyane kugira ngo bashobore ku maintaininga ya karite y'ikawa. Urumva rero ntabwo ari ibintu byangwiriye. Icyo nashaka intumbero ya kampani yanjye ni uburyo bwo kubaka ikiraro hagati yabo unyuze mu bo bakorana ari bo twita aba producers, hanyuma ukagera ku isoko. Ariko nanone ntitugurishe ikawa nka producer sin, ahubwo tuyigurishe nka producer sin, tunayigurishe nka producer sin. So uko bagenda bayimenya rero ni nako bazagenda bayinywa cyane. Naho kubyerekeranya uburyo nzajya mfasha abaturage, umuturage uri aho ngaho agashobora nawe kubona inyungu kuyomba nabonye, nubwo ntaratangira kunguka ngo ntangire gutanga iyo ibaki ku baturage, ariko ngira already natangiye gukorana n'abaturage. So nk'abaturage twishyura mituweli nk'ikimenyimenyi nk'abo isezishize twari abaturage twari twakoreye twishyuriye abaturage 800 mituweli. So hari abaturage twafashije mbere mu gutunganya uruganda rwabo ho gatoya. Urumva ndacyari mutoya, ndacyakura. So ni ukuvuga ngo uko kampani ikura nzagenda ngira uburyo buhamye bwo kumenya uburyo nshaka guha abaturage. So icyo nakubwira wenda ni ugukurikira intumbero yacu, hanyuma ukazareba nimba ibyo twiyemeje tubikora mu buryo bufututse, kandi ibitekerezo byanyu by'uburyo wenda dushobora gukomeza kugira icyo kinyuranyo mu baturage bahinga iyo kawa ni ingenzi, kuko bizatuma tubikora neza kurushaho. Murakoze.
Urakoze cyane Mike Mwenedata. Hanyuma ati ikawa y'u Rwanda ihagaze.
Yabajije ngo ku ikawa y'u Rwanda. Ikawa y'u Rwanda nta muntu utabizi ko ari ikawa nziza. Ni ikawa imeze neza. Ni ikawa. Ikintu cya mbere nshimira Leta y'u Rwanda ni imbaraga bashyizemo mu buryo bwo kubanza kubaka fondasiyo. Fondasiyo ni ikintu
cy'umusingi.
Inkingi yo kumenya ngo mbere y'uko iyi kawa igenda hanze ifite iyihe karite. Icyo kintu rero guhera hasi mu baturage no kugera mu baproducers utanga ari ikintu bumva. So ikawa ngeze hano ndamute cyangwa utangije bimwe muri feedback cyangwa review tubona ku ikawa y'u Rwanda ducuruza hano n'indizi, ibyo biguha icyizere. Rimwe na rimwe bakubwira ko usanga zina kompara n'izindi kawa ziba zaturutse hanze. Ikindi cya kabiri, ikawa yigeze hano twebwe dukoresha n'abandi ba abo twita independent Q grade, n'abantu bashinzwe kumva uburyohe bw'ikawa tukareba amanota baduha ukompaye n'amanota yacu twebwe tuba dufite. Hanyuma akenshi usanga actual amanota twebwe tuba twihaye abari hasi ugereranyije n'ayo bo baduhaye. So ibyo bikomeza bikwereka ubwiza bw'ikawa y'u Rwanda.
Yeah, urakoze cyane. Reka ku murongo wa telefoni twakire na Okello Oscar urawihanganye gato turaje. Okello, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze Voice of America.
Yeah. Ura hagana hehe Okello?
Ndi padere mu majyaruguru ya Uganda.
Aha, ikibazo igitekerezo.
Ikibazo ni igitekerezo. Ese twatumenyereye ese ubwoko ikawa koresha ni zimwe zo mu Rwanda tumenyereye, atubwire ingano yazo, ikawa isoko afite ikawa ingano yazo. Kubera ko amano mu gihugu cya Uganda hari ikawa zimaze kugaragara uburyo zera mu gasanga ni ikawa nini cyane, ushobora gufata ikawa imwe ikaba yakuzura ikiganza, ku buryo na President Museveni w'igihugu cya Uganda arimo akora ingendo mu creation asa akora kwigisha abanyayuganda guhinga izo kawa. Ni ikawa nini cyane, saba uwo mutumirwa igihe kimwe azakora urugendo hano mu Uganda azareba ubwo bwoko bw'ikawa arebe ko ashobora kubona isoko yazo. Murakoze.
Urakoze cyane Okero, reka twakire na Oscar kugira ngo ye gukomeza gutegereza. Oscar ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ndamukirize mutumire.
Arakumva.
Gutewe jeno kwa kana muri sanga yo kwa gatandatu nari nagerageje kubivuga ko tuvugana na Edi Gwema. Hanyuma mu byukuri nariko ndasigura imbune umurimyi w'ikawa cyangwa umuhinzi w'ikawa agira mu mirima. Mu byukuri ugereranije n'abandi bantu bazikoreramo batandukanye, umurimyi w'ikawa niwe acumukura gusumba iya bose, mugabo ugasanga abandi bose ibyabo barakuramwo, mu ugasanga umurimyi w'ikawa aribagiwe. Mbe we wagereranije igiciro yoba ku isoko mpuzamakungu coba kiri kuri uyu munsi n'igiciro yoba aho umuturage ujya mu ujya wo mu caro, agereranije abona yuko umuhinzi w'ikawa mu by'ukuri umunsi ashobora kwijoka. Hama kandi ikibazo ka kabiri ariko turiko turaraba ukuntu muri 2010 cyangwa 2000 kugerwa uwo munsi muri 2019 muri 2010 umuntu ariko araraba igiciro cyari kifashe neza no ku murimyi, mugabo uwo munsi kiba cyarakorotse rwose. Mbere ku isoko mpuzamakungu coba kiri hafi uyu munsi gusumbya muri 2010. Ni ukuvuga twebwe rero abarimyi, ahubwo ndanashimye n'iki kiganiro umutumirwa mwatumiye, mugabo basaba nubwo byaba bicoroshe yuko muzorondera n'umurundi akorera mu gisasa cy'ikawa.
Mbega Oscar, nibagiwe no kukubaza, urahamagara uri hehe?
Ndi mu Kayanza.
Mu Kayanza aho ngaho ni mu Burundi, hano hafi n'umupaka w'u Rwanda. Aha.
Ni kuvuga byo tuneze igihe muzotumira umurundi akorera mu gisata cy'ikawa, kuko dufite byinshi twamubaza nk'umutumirwa mwatumiye uwo munsi nabishimye, ariko hari ibibazo byinshi ntamubaza bivanye n'uko hariho byinshi atonishura kubera atari mu Burundi.
Nta urakoze nawe cyane Oscar, ugire umunsi mwiza. Reka duhe umwanya Mike Mwene Data asubize ibibazo byawe na Okero.
Urumva muri aka kanya Oscar na Okero ndabashimira, ariko ku bibazo byabo nta byinshi mfite navuga, kuko nk'uko nabikubwiye nje natangiye kwinjira mu by'ikawa muri 2010 na gatatu rebye, so ntabwo mfitemo ubunararibonye bwinshi. Gusa ikindi cya kabiri, mu byo nkora ngerageza gufokasinga ku ikawa y'u Rwanda cyane. Gusa icyo nababwira ni uko ikawa z'u Rwanda ari ikawa y'u Burundi, ari ikawa y'u Bugande, ni ikawa zizwi ku ruhando mpuzamahanga. Nk'ikimenyimenyi ikawa y'u Burundi muri hari exposition nini cyane yitwa ngo Speciality Coffee Expo, iba n'abantu baturuka amahanga yose n'u Rwanda narwo ruba rurimo. Uyu mwaka ikawa y'u Burundi niyo yari umushyitsi w'imena, niyo yari sponsored yo kuba nk'aho ariyo iba highlighted cyane. Urumva rero babikora mu buryo bwo kugira ngo bagenda baritenetinga ibihugu, mu buryo bwo kugira ngo buri gihugu bazi ko kiri kugerageza mu buryo bwo gutera imbere bagifashe mu kumenyekanisha ikawa yayo. Icyo nababwira ni uko uko hari tuzagenda dutera imbere, ubu ngubu turacyafokasinze ku ikawa y'u Rwanda kandi na kampani yitwa Rwanda Bini, ariko nta wamenya uko ubushobozi buduha nimba dushoboye guhaza abahinzi b'iwacu. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ijya kurisha igera ku rugo, ariko ubwo nabo two kugenda tubatekerezaho tuvugira abahinzi muri rusange, niyo ntumbero yacu. Tukagira uko tugerageza kwerekana uburyo umuhinzi akeneye support cyane, ntabwo tubi voicinga mu buryo bwo kuvuga gusa ngo no urwanda tuba tuvuga umuhinzi w'ikawa muri rusange. So nicyo mbona nabivugaho muri aka kanya.
Ye urakoze cyane mu kanya turakira Sylvestre na Nduwimana, ariko tubasabe babagumye ku murongo wa telefone. Nkwibutse kimwe mu bibazo Oscar yari yabajije agira ati intera iri hagati y'igiciro gihabwa umurimyi cyangwa se umuhinzi w'ikawa n'igiciro ikawa igurishwa ku rwego mpuzamahanga. Hanyuma arabaza ati ko mu 2010 igiciro cy'ikawa cyari hejuru, ubu ngubu kikaba kiri hasi, no ku ruhando mpuzamahanga cyaraguye.
Ibyo ngibyo icyo nakubwira biri birenze ubushobozi bwanjye kuri ubwo, kuko hari icyo bita isoko mpuzamahanga. Iryo soko mpuzamahanga rikora nk'uko nakubwira uburyo bwo ku exchanging amafaranga bukora. Tuvuge nka bener igira igiciro cyayo, ariko iyo ugiye kuri Bureau of Forex hariho ushobora kukubwira ati idolari ryabuze ndi kugurisha amadolari yanjye gutya, undi akakubwira ati njyewe ndaguheraho ndakurengerezaho rimwe muri ubwo buryo. So nakubwira ko n'igiciro mpuzamahanga nuko twikawa nuko kiba gisa nkaho kimeze. Noneho rero izo fikre izo mpinduka zigenda zibamo gake gakeya, rimwe na rimwe izo sondaje bazishyize hamwe nizo zishobora kudefinita nimba igiciro mpuzamahanga cyamanutse cyangwa se cyazamutse. So nkatwe turi ibihugu bitoya, usanga ibihugu byacu nk'u Burundi, Ubugande, muri ibyo bihugu kubera turi ibihugu bitoya ntabwo duproducinga ikawa yagira impact ku isoko mpuzamahanga cyane, kubera ko turi duproducinga small amount, small quantity ugereranyije wenda nk'igihugu nka Brazil. So ubwo rero ni ukuvuga ngo nimba mu gihugu nka Brazil habaye ikintu cy'impinduka gishobora kugira nk'uburumva ngo Amazon iri gushya, nta wamenye. So bivuga ngo wenda ikawa yawe izaba nkeya we nimba hari abantu bayihingaga muri Amazon cyangwa se hari indwara runaka yateye, kubera ko Brazil nibura ishobora kuba yokipa hagati ya 25 gusubiza hejuru ku ijana by'ikawa isi ikenera. Urumva muri icyo gihe haba hagize ikibazo kiba ikawa wenda ishobora kuba nkeya, bigatuma ikawa ikenewe ari nyinshi, no ugatuma na ba baguzi banini na twa duhugu duto usanga badatekereza cyane natwo batangira kudutekereza. Icyo gihe bituma amafaranga ari buze ku bahinzi aba menshi, kubera ko abantu bakeneye ikawa ari benshi. Njye nuko mbibona, ntabwo ndi umu expert, ariko nkurikije ibyo mba nsoma hari nuko mbyumva. Noneho rero iyo wenda bimeze neza ibyo bihugu binini bihinga ikawa nyinshi cyane bimeze neza, wenda nibaza ko ikawa iba nyinshi ku isoko, ubwibaye nyinshi ku isoko bituma na bya biciro nabyo bigenda bigabanuka, kuko wenda quantity yabaye nyinshi. Ntabwo mbifitemo ubumenyi bwinshi, ariko nibaza ko ari cyo kibitera. Ubwo wasanga rero hagati ya 2012 na 2019 hari impinduka zagiye zivamo zituma ibyo bibazo bigenda bizamuka, ku buryo wenda bituma abaturage amafaranga batari kubona atari menshi. Ariko icyo namubwira njye nkurikije ibyo mbona, igiciro cy'ikawa koko kirahinduka rimwe na rimwe, ushobora kureba ugasanga ngo ku giciro mpuzamahanga ariyo bita ngo sea market, ngo ikawa iri kugura ngo idolari rimwe n'amasenti angana n'ibici ngibi, ubundi ugasanga yazamutse ubundi yamanutse. Ibyo byose nanone biterwa n'ibyo twita stock market ku rwego mpuzamahanga, abantu bafite n'imigabane iki. So ntabwo mfite byinshi nabivugaho kuko ntabwo ndi umu expert muri ibyo bintu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kiganiro ni muri sanga umutumirwa ni Mike Mwenedata, umuyobozi w'ikigo Rwanda Bin LLC gikorera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Rwanda aho kigura ikawa y'u Rwanda. Ku murongo wa telefone dufite Sylvestre ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ngomba kuwaza uyu mutumire
uri hehe, uri mu Burundi, uri mu Rwanda?
Biratagaciro kuko ikiciro kigabanutse, yenda abona nko mu Burundi ikawa yagabanye, yataye agaciro rwose kuko batakikorera neza, basigaye bayikorera batayirongoza neza nk'uko byari bikwiye. Kandi ikawa yari ifite akamaro. Icyo ni ikintu mbanza kumubaza ubwa mbere. Ikawa yo mu Burundi yakorerwa kuri rezine bakayironga neza, ugasangisha neza. Ariko yendi ko ndabona ikawa zo muri Tanzania no mu Bugande ntabwo gifana na ikawa zo mu Rwanda no mu Burundi. Ngoma ndamubaze rero ikibazo, icyo kintu gituma igiciro kigabanuka cy'ikawa. Ni ukubera yuko ikawa abantu batanguye kuyifata nabi. Mu kuyifata nabi yabuze igiciro kinini. Ama ikindi kibazo ngomba kumubaza, ngomba ndamubaze n'izindi Buraya zemera cyane ibizo mbagiye umutumire mu ikawa muri Tanzania no mu Rwanda, n'ikawa yo mu Bugande no muri Tanzania, ikawa zimeze neza zoba ziryoshye cyane, ziryohera abazungu mbarize uwo mutumire.
Urakoze cyane Sylvestre. Ibibazo byawe ni bibiri: icya mbere, kudakorera ikawa neza bishobora gutuma itakaza agaciro ku isoko; cya kabiri, ikawa iryoshye mu bihugu byo mu karere iryohera abaguzi ba hano ni iyihe? Ngira ngo arabyumvise, ariko reka duhite tujya no kuri Nduwimana vuba vuba kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Nduwimana, ikaze mu kiganiro muri sanga. Ikibazo igitekerezo
nikibazo n'igitekerezo reka twumvise ko akorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bucuruzi bw'agahawa. None twebwe hano mu Burundi tukaba iwacu yama iba iya mbere ku isoko, none iyo mushikira gute kugira nawe ayidandaze bunge ako yo mu Burundi iwacu ko ndi mu makungu yama yabaye iya mbere nahije ku isoko kuyihayanishwa yo ironka gute kugira nawe ayidandaze iyo hanze. Cyaneho nta Murundi bafatikanya hanze ho bakajya barabirangura bayikora hanze kw'ikawa y'inaha iwacu ishusha kanazera kenshi cyane.
Urakoze cyane Nduwimana. Urabaza niba atashobora gufatanya n'umuntu wo mu Burundi agatangira kudandaza ikawa yo mu Burundi nk'uko abikora ku Rwanda. Mukanya aragusubiza nubwo nk'ubisubizaho mukanya gashize. Tujye no kwa Demokrate, ikaze mu kiganiro muri sanga. Yego ye. Demokrate urahagana he?
Nifite akabazo agomba kubariza uwo mutumire kitakanuvira kurusha ibindi.
Ariko umutumirwa wanjye murimo muramubaza ibibazo, ntekereza ko we ntekereza ko bishobora kumugora kuko we ntabwo asogongera, ntabwo ari umusogongezi ku rwego mpuzamahanga, we ni umucuruzi w'ikawa. Ariko singiye kumusubiriza, reka mureke atangirire ku byo Sylvestre yamubajije na Nduwimana nawe Demokrate. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Duga ku ijambo. Cyane rwose ibyo ngibyo, ibyo hari mugenzi wawe wabisabye. Tuzabarondera na Oscar yari yabisabye.
Ego muzamukoze kugira turabe ukuntu ikawa natwe ushobora kudandazwa muri Amerika, ikawa yacu y'u Burundi, kuko ndabyumva yuko bitandaza kare bijya by'amahiyanishwa maranumva bavuga uko kimegera numva yuko ibyo byabaye kuri uwo munyarwanda yagiye kudandaza muri Amerika natwe turakeneye nk'umurundi kuhora twishobora ko ari dudandarije
ye ubwo ngubwo aragusubiza kuko ntabwo ari umutumirwa wanjye gusa no umutumirwa wacu twese arabasubiza mu kanya gatoya Mike ibibazo by'abakunzi bijwe rya America
turahera kugihe
duhere ku bya Sylvestre
na Sylvestre yabajije nuko reka mbanze nongere mbibutse abo turi kuganira kampani yitwa Rwanda BN yena intumbero natangiranye ari yo gushaka niyo gushaka kugeza ikawa y'u Rwanda ku isoko mpuzamahanga ku ikawa y'u Burundi naba nkubeshye nta byinshi mbiziho kubera ko sinzi uko organizasiyo zawe zikora sinzi nuko platform mbese bakoreramo abahinzi na leta ko bafatanya rero kugira ngo nzasubize ngo mvuge ngo karite y'ikawa y'u Burundi ngo niy'u Rwanda ngo ubigereranyije ngo bimeze gutya naba nkubeshye kuko sindafata n'iyo comparison ngo nyikore ngo nshake kubigereranya kubera ko njyewe intumbero yanjye no gufokasinga ku ikawa y'u Rwanda no kumenya ko iyo tugeza ku isoko mpuzamahanga imeze neza so niyo mpamvu ngerageza gukorana n'abantu bo mu Rwanda bari mu buryo bushobora kumpereza informasiyo nkeneye mu buryo bwo kuvuga uko bayitunganya rero muri aka kanya kujya kugira ibisubizo ntanga ku ikawa y'u Burundi kandi nta makuru nyifiteho naba ndi kubeshya
none Mike ugezehe mu rugendo rwawe rwo guteza imbere ikawa y'u Rwanda ubinyujije mu kigo washinze
tugeze ubu ngubu ngeze ku rwego rusa nkaho rudashimishije ku rwego mbishakaho ariko ukurikije urugendo nakoze kugera aho ngeze urumva natangiye nkora njyenyine ntangira ari njye ukora buri kimwe cyose ariko uyu munsi mfite abakozi 30 bamfasha muri ibyo bintu nkora urumva icyo dukora dufite urukarangiro aho dukarangira ikawa tukayipakejinga tukayishyira muri za ambaraje zabigenewe hanyuma tukayohereza ku isoko dukorana n'abadistributeri baza bagapakira bakagenda bakayitanga ahandi tugerageza gukora udushya atari twa dushya two kunywa tugerageza guhimba mu buryo bwo kuzana mu buryo bwo guhimba uburyo bwo gutanga iyi kawa ku rundi rwego atari ukutegereza ko umuntu ayinywa ayinyweye mu gikombe gusa ni gute umuntu yagenda akayigura muri supermarché agahita yitwara ayitangira kuyinywa tugeze kuri urwo rwego ibyo byose nitwe tubyikorera turi ku mbuga zigurisha ku rwego mpuzamahanga nka Amazon turi kuri Alibaba so ubwo ni uburyo bwose dushobora gukoresha kugira ngo dushobore kugeza ikawa ahariho hose ku rwego rw'isi ku rwego mpuzamahanga so turacyakura turacyashaka kugerageza kuba banini kugira ngo dushobore kugira ya impact twavuze ku baturage bahinga mu ikawa turashaka kuba ijwi ryabo and nta buryo bwiza nko kuba nashobora kubikora angurisha ikawa direct ku muntu yinywa atari kugurisha ikawa direct ku muntu uzajya kwicuruza ukundi kuntu ko we yishakiye
Radio Ijwi rya Amerika twakire na Angelique ikaze mu kiganiro muri sanga urahagana he Angelique
ndi muhanga
ye ikibazo gitekerezo
ikibazo.
Mhm.
Abuje ko umuntu aturize ikaga mu Amerika.
Yego.
Yirango mbabaze yabonye mu Rwanda bitagenda. Yabonye muri Amerika ariho bazigura cyane.
Ye urakoze ubwo araza kugusubiza Angelique urakoze.
Ego na murakoze.
Ugira umunsi mwiza. Twakire na Jean Pierre. Jean Pierre.
Hello. Ndamumva ndamumva.
Ye ikaze mu kiganiro muri sanga urahagana he?
Ndi fo mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana.
Ye.
Mu kagari ka Nyamirama.
Ye nyarutsa ikibazo gitekereza.
Twumvishe neza umutumirwa atubwira uburyo akorana ajaturuza ikawa y'u Rwanda, ariko kugira ngo imugereho umuhinzi wo hasi niwe uba wabanje kuyihinga bakamukanga uburyo yahinga cyangwa amafumbire n'ibindi byangombwa n'imikineki. Ariko ugasanga wa muhinzi utuma yo kaba igera kuri uwo mutumirwa wacu kugira ngo nawe yishore muri Amerika, we kugira ngo icyo ahabwa ni nkica nk'iki, kandi niwe moteri yo kugira ngo ubwo nawe ikawa imugereho. None ubuvugizi azakorera abahinzi cyane bo mu byaro, nkuko ugereranyije nk'iwacu nangaho ikawa usanga bayigura kuri 200 cyangwa 180, ni ubuhe buvugizi yakorera abahinzi kugira ngo uwo mushinga we nawe bazabone za nyungu 50% koko zizabagereho, dore ko abahinzi benshi ari n'ubwa mbere bumvishije ko n'uwo mushinga ubaho. Abo bahinzi bo bazagira ngo izo nyungu zizabageraho ndetse hasi mu cyaro kugira ngo nawe azabashe kubona rya soko rye koko ryagutse, kubera ko abahinzi batashyizemo ingufu nawe iyo kaha y'u Rwanda iryoha atabasha kuyibona. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Jean Pierre. Twakire na Kwizera. Kwizera ikaza mu kiganiro muri sanga.
Ikomera kumara byose byose kumara cyane.
Ramba ramba muvandi urahagana he?
Nibyo ni John Biscuit kandi kigere mu Rwanda ku Kacire.
Ngaho za nicyo gitekerezo cyangwa ikibazo.
Ni igitekerezo magira ngo mbe uwo mutumire. Yumvise abantu benshi b'i Burundi bafite ishyaka ryo guteza imbere kawa yabo. Nana nangize mubwire wenda niba ari ibishoboka, ariko wenda ndagifatanya n'icyo umugenzi wanjye yarabaje mu kanya nk'uburyo bashyiramo imbaraga mu gukurikirana abahinzi b'ikawa bagakora nka follow up bakabakurikirana kuva kawa igihe igisarurwa mu murima kugera igeze mu ihinguriro, bakabikurikirana batite ngo bo nuko bari bubone inyungu gusa.
Urakoze cyane Bwana Kwizera, umunsi mwiza.
Urakoze cyane.
Aha Bwana Mike mwene data Rwanda Bean ifitanye mubano ki n'abahinzi ba kawa?
Itagoma umubano dufitanye n'ikawa na n'abahinzi b'ikawa muri aka kanya abawumenya n'abo dukorana, ariko noneho ntabwo ndaba wa muntu munini cyangwa se ngo njye kuvuga ngo ndi mfite izihe mbaraga runaka zo gukemura ibibazo byose by'abahinzi b'u Rwanda. So nimba babyumvise neza ntangira kuvuga the reason why natangiye, impamvu natangiye ikigo cyanjye ni uko nyine nari nabonye ko ibyo bibazo bihari. Noneho mu kubona ko ibyo bibazo bihari, ndavuga nkanjye nk'umunyarwanda ugize amahirwe nga niyihe role yanjye nakora kugira ngo nshobore kugira uruhare rwanjye nakora mu gukemura icyo kibazo. Ndabizi ko leta igerageza gukorana n'abandi bakorana nabo bahinzi, ari nabo nanjye rimwe na rimwe nkoranamo nabo, ariko nanjye ndavuga reka nanjye ngire uruhare rwanjye ngire icyo nakora. So icyo nakubwira, icyo nabwira uriya muntu w'ikiki izina rye
Jean Pierre
nuko n'urugendo rugitangira, kandi n'urugendo ukora ubuvugizi cyangwa se ushaka kuba ijwi ry'abantu ntabwo ari ibintu bihita biba overnight. ni gute
ako kanya
ni ibintu bitwara urugendo ni ibintu biba bikeneye ibitekerezo nk'ibyo byabo urumva rero ntabwo icyo ngerageza gukora gerageza kuza iwacu cyane mu buryo bwo kugira numve ibyo bibazo byabo ni igiki turi gukorana muri aka kanya mu buryo bwo kugira ngo ngire icyo mpindura cyangwa se ngire icyo nabafasha mu mikorere yabo myiza biborohere so naho ngaho mpera nkuko nabivuze hari utuntu dutoya natangiye kugenda nkora n'ubwo urwo rwunguko ntaratangira kurubona ariko uko isoko ryanjye rigenda ryaguka n'uko rigenda ryaguka niko nzagenda nongera umubare wabo dukorana ubwo icyo gihe wenda abo dukorana bazatangira kugenda biyongera cyangwa se natwe tuzakomeza kugenda tugira uruhare nk'uru nguru dufite kuko nk'ubu ngubu ibyo turi kuvuga no kumenyana ni uburyo bwo kugira ngo bamenye n'uruhare wampaye n'urubuga wampaye bwo kugira bamenye ko hari umuntu runaka uri gukora ibintu bimeze gutya ariko noneho nabumva izindi ndimi bari muri iri soko iyo turi gukora ibyo bita kwamamaza kampani zacu so tugerageza kwerekana ko hari turi hano kubera iyi mpamvu turashaka kuba solisiyo y'iki kibazo igisubizo y'ikibazo kimeze gutya na gutya so nuko nguko tubavu tugenda tugerageza gukora ubwo buvugiro ubwo buvugizi hanyuma tugarutse ku kibazo cy'umumama uri ahantu bita i Muhanga wambajije ngo go why America ngo not Rwanda nkuko narimo ntabwo nzi ko nawe n'igisubizo gihamye ni muri Amerika kubera ko isoko ry'abantu bakenera ikawa cyane riri hejuru nkawe mubajije se nk'ubu mubajije nkamubaza ngo udukombe twikaha tungahe ku munsi wasanga wenda anywa kamwe cyangwa se nta nakamwe rero ubwo urumva akurikije abantu umubare w'abantu banywa ikawa ku rugero rwacu cyangwa se nuko wenda atabizi ariko isoko ry'ikawa hano mubwiye uko ringana yasanga bimaking a sense kuba twaza gukora ibyo turi gukora kuri iri soko ryahangaha
aho hantu uri mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hucururiza n'ahantu hakonja cyane abantu bamugani bananywa ikawa ku bwinshi noneho hari n'amazu menshi acuruza ikawa ndetse n'ibihugu byo hanze bifite ikawa ya navuga yamenyekanye cyane ntabwo uterwa ubwoba nuko inzozi zawe zo kumenyekanisha ikawa y'u Rwanda zizabangamirwa n'ibyo bihangange
urumva yuko ari ibintu nk'ibi ngibi ugerageza kugira umwimerere wawe ugerageza kugira uburyo waprochinga ikibazo n'uburyo waprochinga market so ntago najya ku rubuga ngo njye kuvuga ngo approach yanjye ngo ni iyi ngi imeze gutya ariko uko company runaka ivuka ikora ibintu byayo igakura n'indi kazi ikora ibindi bintu byayo nuko ziba hari uba yabonye akavuga ati hari ikintu runaka hano ngiye mbona kuri njyewe ku bwanjye kitagenda cyangwa se hari iyi segima runaka yabaye yirengagijwe kubera ko maybe abantu bari gukora ibingibi batazi iyo mvune ariko se nkanjye wakuze mbona sogokuru uburyo ahinga ikawa uburyo bayikorera ku mutwe uburyo bayijyane tiyo ngiyo mu gishanga gukuraho bya bishishwa uburyo bajyanayo amase y'inka mu kubisatira no kugira iki yarangiza ubwo urumva njye mfite uburyo nzakora ibintu byanjye ntabwo abo ngabo navuga ngo banteye ubwoba ahubwo nzakomeza njyewe nsunike cyane ubwo harimo abatangira si ngombwa ngo mbivuge ariko hari nk'abambwira se nta kuntu twagira imikoranire muri ibi bintu uri gushaka kugerageza gukora ubwo urumva iyo batangiye kubona ko ibintu uri gukora bifite zifite akamaro cyangwa atari ziza wenda ntawamenye ubwo hari uburyo nabo bishobora guhindura uburyo bw'imikorere kuko intumbero yanjye ari ukuvuga se ni igiki gisubira hirya mu baturage muri ba bahinzi bahinga ikawa ubwo nshoboye kuba ubwo iyo hagize umbwira muri abo ngabo nakwita ko turi mu isoko rimwe mbaza se nta mikoranire twagirana urumva iryajwi ryanjye mba ndi kuvugira ba bantu riba ritambute kuko nimba hari umuntu runaka munini unduta ushaka kugira gushaka gukora nk'ibyo ndi gushaka gukora cyangwa ushaka ko wenda namufasha kureba uburyo yabikora urumva hari ikintu hari intambwe runaka ibitewe cyo nibaza ko nta isoko ni rinini nzakomeza gukora uko nkora buri muntu wese abagira abafite icyo nakwita nka customer base ye ku giti cye so nibaza ko ntago binteye guhangayika.
Reka vuba twakire abakunzi bijwi rya Amerika Jado na John duhere kuri Jado unyarutse urahagana he Jado
ni Burundi ku ntega Centre Kidesa ni mu ntara ya Kirundo.
Ikibazo vuba vuba cyangwa igitekerezo
kinashaka kwaza uwo mutumirwa kubera iki ino umengo igitekwa kikawa ntibariko baragiteza imbere ivanye n'ukuntu batabahemba amahera neza baba bazishoye ni iki yohanura abantu ariko baragira baratema ibipimo babihonya kugira ngo ntibasubire kuri mikaya ivanye n'ukuntu ubona umengo ntibahemba neza baba bazishoye.
Urakoze cyane Jado. Ibyo nge byabaye nk'ubivuga mu kanya avuga ko we icyo akora ari gucuruza ikawa y'u Rwanda ibintu bijyanye wenda n'ubujyanama ku mihingire ya kawa cyangwa ingamba zirebana n'igihugu sinzi ko ari cyo abivuga ariko ntabwo muvugira mu kanya araza kugusubiza. Twakire na John ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ego ndabashimiye cyane mahoro cyane.
Ego nyarutsa.
Mbaye ndashimira uwo mutumirwa rwose kuba yafashe umwanzuro wo gukoresha iyo kampani yo gucuruza ikawa. Ni kuvuga ikibazo cyane nk'imbono fita icyo ni cyerekana neza ko ubutezi bw'imbere bw'igihugu mu gihe abaruba hafiseho kwishyurwa no kwizana kuko mu gihe igihugu kiba gituje niho n'abantu usanga n'imigambi yabo ibandanye itera ije imbere twamusaba nk'uko yateje imbere ikawa y'u Rwanda ko natwe bayo dufasha ku buryo tushobora guteza imbere ikawa y'u Burundi burya bwose n'ikawa y'u Burundi tukagira igiciro giteje imbere rwose igihugu cyacu.
Urakoze cyane umwanya utubanye muto ya bwana John ndibwira ko ibyo yabaye nk'ubivugaho ariko reka muhe umunota umwe wo gusoza kubera ko amasaha aratujyanye. Bwana mwene data akajambo kumwanzuro wageza ku bakunzi bijwi rya Amerika no upfundikira muri rusange ikiganiro twagiranye.
Mbere na mbere ndabanza kubashimira kuri uru rubuga mwampaye rwo kumenya kugerageza gutanga ibitekerezo ku byo nkora. Icya kabiri ndashimira abantu bose babajije ibibazo, gusa icyo ngerageza kubabwira ni uko kigerageza kwiyubaka no kugerageza kugerageza gupromotinga ikawa y'u Rwanda muri makeya. Ndabyumva hari abafite ibibazo ko ibibazo bikimeze gutya na gutya, gusa icyo nababwira ni uko abashonje bahishiwe so ibyiza biri imbere.
Urakoze cyane bwana Mike mwene data kuri icyo kiganiro uduhaye. Dushimire n'abagize uruhare bose hamwe n'abagenzi banjye twafatanije ku buhanga bw'ibyuma hano Washington DC. Mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, mukomeze kumererwa neza.